Hello，很难跟那些救命。因此，索菲亚库，妈妈和妈妈，我阿宾德巴。Le romba deni no kusinkana mama fina asobola okunyamba ku kyendiko ku mu bulumi bwe mpitamu mu buli kimu kyengenze mpitamu emyaka egyo gyonna gyonna n'atuuka ayimiridde wakati w'omukisa gw'omwana wange naye mukazi obutya buziba buno leero lulibwa olwange naye nkyajakeera nga lulwe kino sikyogedde kuba nti kumulemesa naye nkijje ku mutima gwange rip n'ayimirira wakati n'agaana mama fiina mama fiina ayambye abantu bangi naye rip simuyingiridde bufumbo bwe simugambye nti njagala musajja we wabula njagala buyambi bwa mwana wange omwana nga afune obwenkanya naye mukazi yazaala alikiraba bannanga obukyabuziba buno eleero lwange naye nkya lujja kuba lulwe kyempitamu omuntu yenna nga yakeera ku makya n'azaala nga mukazi ajja kukiraba olunaku lwaleero rap kale